Ekuqaleni komhlaba wayekhona uYesu, wayenguNkulunkulu futhi enguNkulunkulu uqobo lwakhe. Bathethelelwa zahlanzi zonke. Uthi mangiye yelo somandla. Uthi mangiye ngiyelo somandla. Uthi mangiye ngiyelo somandla. Yethunzi lakufa uhlale ngibhekile, uhlale nami mdali, umdali wezinto zonke emhlabeni nasekanyeni. Lo muntu wangivikele eswini sika mama ngisemncane, selihlwili kumama. Mina ngithanda ufana no Adam, idisitele singafanele siphathi nendawo ekubeni uNkulunkulu engikuzile. Thandaza mzalwane isikhathi sekona, thandaza mzalwane ithuba lisavuka. Siwanyathela amadimoni ngegama kaJesu. Ekuqaleni komhlaba wayekhona uYesu, wayenguNkulunkulu futhi enguNkulunkulu uqobo lwakhe. Bathethelelwa zahlanzi zonke. Uthi mangiye ngiyelo somandla. Uthi mangiye ngiyelo somandla. Uthi mangiye ngiyelo somandla.
Abangisize ngasuwe imisebenzi yakho ngiyayazi. Ziningi izinto ezinhle ongenzele zona, ngamandla ami wena, ukuphila kwami wena.
Ekuqaleni komhlaba wayekhona uYesu, wayenguNkulunkulu futhi enguNkulunkulu uqobo lwakhe. Bathethelelwa zahlanzi zonke.